Jimsafi.com. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Terrio Monster.
Yeah. Oh, 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 oh. Oh, no, no, no. Oh. Mm. Yeah, yeah. Na mwezi na kosa usingizi kwa ajili ya wewe, yeah, yeah. Shachoka mimi kuvumilia, tatembea hata na irisi nikupate wewe, yeah, yeah, yeah. Moyo utulie, kukufata naona haya, naona haya. Nikisema nivumilie, naungua moyoni. Natamani kuchumie, ila ndo siwezi. Ina maana mitungo zoyote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masiki ni fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako. Usupia yamekuingilia, au ndo sio riziki yangu, wala sio fungu langu pia. Maneno matamu si hapa, kwa meseji mbona nakuandiki. We ujali, ujali, kwako sijiwezi. Tena nimezama, nimezamia, nionyeshe mapenzi. Ndo nimekwama na kusubiria, sinifanyie ushenzi. Mimi naumia, wewe unafurahia, nende wapi kipenzi? Ina maana mitongozo yote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masiki ni fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako.
Monster.